ushaya le melika umhla ukanyiwe sehlulu 50 cents. Ukhona mhlazi ushaya le melika umhla u-Obama ehlulu makeni. Ukhona mhlazi ushaya epulukwane umhla u-Jacob Zuma ehlulu Thabo Mbeki. Ukhona mhlazi ushaya epulukwane umhla u-Jacob Zuma ehlulu Thabo Mbeki. Ukhona mhlazi ushaya eThekwini umhla uMtshengiseni ethatha zonke. Akhona kwamanje usukele mandulo. Wesikhalo sokhosi siyashisa. Akhona kwamanje usukele mandulo. UJesu bambethele esiphambanweni, wafa wavuka emva kwalokho waba inkosi. Noshaka wakhula bemhlukumeza, emva kwalokho wabusa waba inkosi. Zuma bamthwesa amathwala, emva kwalokho waba umongameli. Wona somnandi abanye babemthuka, beshaba kuthandayo awubheke namhlanje. Owayojabula manqayodla thina, umhlaba exosha thina umkayesa. Owayojabula manqayodla thina, umhlaba ufa thina umkayesa.
Vele vayas, una manje ngamakhambu vele mayazi
osiphele lifunda zonke.